is the African Music Mix on the Voice of America.
Love African music? Tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.
sounds of the continent, where it all got started on the African Music Mix on The Voice of America.
Yeah. is something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now, another song.
music, commercial free, on your favorite radio. VOA Africa.
Masha, 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 Nagoya ona mimi na data. Masha, 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 Nagoya ona mimi na data. Hayataki kupalaka, Masha, ukialetea tamaa utaumia. Masha, hayataki kupalaka, Masha, ukialetea tamaa utaumia. Maisha, 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 ni magumu matampi ya mafupi. Wapo wanaotesa milele, wapo wanaoteseka milele. Kamba kwako ni magumu kaza moyo. Jitutume, jitume kama mtume. Jitutume, jitume kama mtume. Dunia ni chafu, chafu kichizi. Kitega uchumi sasa mapenzi. Mtume manatama na fema pema. Kila kona ni Zambia kuna wema. Watu kuwana kama wanyama. Kutowana kafala kisamari. Kutowana kafala kisamari. Vijana sasa watakipirika. Mama watu wazima kuziwasula. Kosa mama kateza na benzi. Leki sasi au plado. Vijana wanakuwa kama machangu. Kujila mbala mbali ipsi zao. Eti madai wanachia nsamisha. Kuongwa gari nyumba jibu ni ngoma. Kuongwa gari nyumba jibu ni ngoma. Kako sione yula na gari. Kumbe mwenzio ni shoga kaongwa. Dado sione yula na nyumba. Kajenge wakapewa miwaya. Wana mdogo mchini kuna mambo. Usigu utajuta kuumia. Chakalika ipo siku utapata. Chakalika ipo siku utapata. Masha, 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 masha. Nagwe yaona mimi na data. Masha, 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 masha. Nagwe yaona mimi na data. Hayataki kupalaka. Masha, ukialetea tama utaumia. Masha, hayataki kupalaka. Masha, ukialetea tama utaumia. Masha. Huku wedu naweka watu mjini. Hali yali sipala na chokuna moto. Shida yake mshiko kakuto sadaka. Maneno matamu matamata flow. Jembe na pesa, jembe na mshiko. Mkenge mwanangu na uva. Mkenge mwanangu na uva. Mjini wapo wanaoga wangoma. Kama shida yako gali utapewa. Ukitaka simu nyumba utapata. Lakini utakume angusha taifa. Usishangae baba kama mbuza mwana. Usishangae baba kama mbukiza mwana. Baba na usambaza tu mjini. Bila kujua mwana ya naya na boy. Boy na ya nalelewa na jimama. Jimama ilo linambukizwa na baba. Boy na ya na upeleka kwa mwanae. Ni nani alaumiwe kati yao? Ni nani alaumiwe kati yao? Babu umekomesha au umechikomesha? Nani ulisi famili umeteketeza? Jambo zilonichi wenu sikuagiza. Familia yangu limetandagiza. Ni nani manzi yatamuguza? Ni nani manzi yatamuguza? Masha, 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 masha. Nagwe yaona mimi na data. Masha, 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 masha. Nagwe yaona mimi na data. Hayataki kupalaka. Masha, ukialetea tamaa utaumia. Masha, hayataki kupalaka. Masha, ukialetea tamaa utaumia. Masha.
The music continues on VOA's Africa Music.
Bébé Matou, au meilleur de sa forme. Tant pis pour les jaloux. Mama, anda kangba na tere simbi simbi nga pere mawae. na soko ayi ti moninye na tereti mbingando neli kute sa mokete kongo patu
mokete kanakate
moba motende mboso abadiyo kiki mamona me ake buba na misa la rate
¡Gracias! miss an hour, you miss a lot. The African Music Mix on the VOA.
Yabela, moto. Kukicha samadongo masadi kasadilo zamundel. Kukicha samadongo masadi kasadilo zamundel. Maison mère yidika muge anetwe. Emenwe, ameno yaye.
Réalité, Dieu n'a jamais été corrompu. Ezakoya, Ezakoya, Ezakoya.
Eli,
hélicoptère.
Eza,
Ezakoya.
Nali,
Nali Koro.
Phénomène.
Oya
Maya. Lutanga chukon chokolan tukuna Makaka batera taramarero Shibina bibi
JPS production number one, une fois de service Boda Bodak, Eric Lukasi, Junior Takizala.
There's always something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix on the Voice of America. than honey and less than half the calories. The African Music Mix on The Voice of America.
Searching for the songs that will soothe your soul? Look no further than the African Music Mix on The Voice of America.
Uh-huh. Tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
Well, no, yeah, man. ameles con wema hongol. When no chome, yes, I may be happy with her. When no yeme, ki ameles con wema. Yeah.